Tanga. Ask him some. Yo, on so ne bruku le fondar. Yo, mare. Tonight re tswa fela le ba di hotseng. Se lo gene sa monating. Hashtag budget. Or else re tlo rumantsa. Hey, oh, re tlo ruma umat. So, morume. We tse o rata monate o. Morume. Akere we tse o batla go chila le rona. So, morume. Morume. Monating. Hashtag budget. Sheba ntjam. Tole baketele ice ne. Botlale round engwe hape. Watse ba re nwa yena ke. Hey. Utlise change yo. O rata mpu ikwal. O sano bo re bua bua o re he he bo khouza le bo mouza ba slege. ene ra uzama nje lona le batlaeng le batlaeng morumeng eya morumeng.